I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say good life, good life, good life my lover. La 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 la. Manzi wangu wewe 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 wewe, nauliza kwa nini, nauliza kwa nini. I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say good life, good life, good life my lover.
Nenda zako sikutaki tena, nishakutoa kutoka moyoni, nishakutupa. Ulinichesa, uliniumiza, majirani wanauliza kwani ulienda wapi na wapi.
I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say good life, good life, good life my lover.
Nilidhani nimekupata kumbe nimepatikana. Nilidhani nimekupata kumbe nimepatikana. Baby, sikutaki tena wewe, nenda zako wewe. Ulinitesa mimi, niliteseka ai. Sitaki tena kilio, makilio. Mimi sikusai tena, nenda, nenda zako.
I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say goodbye, goodbye, goodbye my lover. I say good life, good life, good life my lover.
Ah baby, ulinitesa sana, mimi nilumia, nikateseka. Nikatembea mtaani kote, nikitabika sana, kutafutia kakitu kidogo. Ai baby, uniangaisha sana, ai. Ah, kwa nini sasa uniangaisha na mnayo na kweli kupenda my lover? Ai, wewe sikutaki tena, bye bye.
Aya, Tokeza Rich, SJ, na big up wazee wote, Alpha Records.